wapivi gele gele.
Mshukuru ni Bwana fadhili zake
to be.
vigelegele.